na furaha moyoni sababu naijua. Tabasamu usoni lishapotea. Nimechoka kukaa nyumbani. Lili nitasoma shule, namuona mtoto jirani. Kila siku anakwenda shule.
Mola, nifungulie njia. Sina
Pango Records.